kuja nkampige sound mbumba mbaya. Siwezi lala downtown na itunza kaya. Niko round ninavunja tire, michongo kibao town, wana hakuvuta waya, achia jala. Ni heri kuyashinda majaribu, ila kufeli ni kushindwa kujaribu. Baba alifeli, siwezi feli pia, na miliki jina la ukoo, sio sheli dia. Siwezi lala njaa itanigara gaza, kwa usiniletee sala, achia jala kwanza. Sina kazi nimedandia ndala, alafu nani kazi ya fala bro. Achia jala, hauna shida, ndo maana unapendeza. Alafu na nambia hauna fedha, sikupi kichaka, sikupi hata stata utakimbia. Achia jala ndakupiga mitama utajifia. Sikupenda kwa vikundi vya wahuni, nilikuwa madini ambayo hauyakuti vitabuni. Nilikuwa mtu kabla enzi zangu, haya maisha yangu ni kitabu, na hii ni peji chafu, so achia jala. Dingi mwenyewe litoboka, madeni kama dhambi milele na kokota. Nalipodondoka nikalithi shida, ndo maana kuelewa mtu lazima uelewa alipotoka. Achia jala, stezi kamali na washua, ndakupiga kabali nitakuwa. Sikuachia hata ukisali, matumaini yako mbali, nami nipo katikati ya bahari na mashua. Hawezi kuwa mtoto kisha zaa, nina mtoto sasa, sitaki kuuza ndoto kabitha. Nilikuwa na ndoto na ilingaa, lakini bahati mbaya mtoto hawezi kula ndoto ikija njaa. Nilipenda kuwa rubani, ila mambo ni makubwa ukubwani, nikashia kuwa mkulima, fani nilofunzwa nyumbani, kabla shamba lijakumbwa tufani. So achia jala, nimekufata tangu benki, najua kuwa una keshi, uliingia ukiwa empty, ukatoka na mabegi, una act kama ndezi, unaletea undezi, ndakuletea ushenzi wewe. Nilichora plan na sikupiga mchele, wenzangu wa mtani shawazika tele, najua una hesabu time, jaribu kurun sijui, nimeshika gun da kuchezea shele. Chia jala, siwezi kudanganya kuhusu haya madusko, hatuwezi kugawana nusu. Usiubiri sisadiki maadili, maisha yenyewe mafupi na hatuishi mara mbili. Achia jala, mbunge halijui jina langu, ramani ya jiji haisanifu njia zangu, hawajivunii ndugu zangu, miungu haisikii sauti yangu, niko peke yangu, mimi na gani yangu ndakupa. Kisha unione mamluki, nitakuchezesha mabuzuki. Shafungwa mara tatu, nimetoa roho nne, utakuwa watano. So jaribu kutoka nduki nikuonyeshe, nipo kazini, so achia jala. Ndakutia ngwara ufe, mafanikio ni kwa wale majasiri, walio tayari kusubiri ni makupe. Nisikize brother, nishafanye mamziki, sikuvutia kukusanya mashabiki, naogopa kuwa begi. Shazika marafiki, nisha lala na maiti, nisha juza kwa shangingi, nisha funga mailizi, nisha kula mamizizi, nisha fuga jinamizi, mamisuba ni kasizi, nisha kuzo na waizi, walo kuzo na machizi, waso mama ananiona failure for life, na namisi kumbatio la wife. Mkwe ananiona bwege, napeleka nukes malangoni paki, shemeji ananiona so type. So achia jala, ndakuibia roho, nipe jala, usinzoe, usinipe gwara. Unahisi sina maadili, ninafuata mkumbo bwege. Wezi kuwa conscious kiwa tumbo empty, achia jala. Sijalifi mali, ili nizichunge kama zako. Jala ziko mbali, nizifuge kama zako. Wajomba masadari, so wabunge kama wako. Sijenda shule kama yako. I'll fucking shoot you, achia jala. Nimeshindwa leo, so kwamba nisinzia jana. Sijakwambia kwamba alisinzia baba, kujua mkwanja ni maua mazuri yanafifia ghafla. Achia jala,
kwenda kuyeyusha mzee.
Uwe nini?
Hebu chill kwanza.
Achia jala,
chill.
Hebu chill.
Uwa mifuko yo mzee.
Hebu nisikize
mabani.
Chill, chill.
Hey, so sad unijui boy, I'm not your caliber. Usione tu tajiri, wengi tuna suck blood ki cannibal. Msimamo ki Taliban na ruwa ki jahidina. Kama mbwai mbwai ndo utajua miki kose kama pina. But I won't choose that, ataka niko street smart. Na pure fact na isuwe ni mgonjo, unahitaji meds. Mental disturb, maybe afya akili. Na uko so bitter, it's not healthy, unapoteza asili. Hata mimi nili hustle man, same thing na Baresa. Legopa pressure, skutafuta dem, ilikuwa pesa. Hata nikitesa, don't judge me, that's my money. Nye waishu wa pesa, mnatuaga advice kwani. Plus I got my family, ambayo inantegemea, na nasimama kama nguzo kwa nyumba wakiegemea. hata hapo unanisimamisha tu, kuna muda unapotea. Najua napitia mitihani, ila kikubwa nitakuombea. Bidii ni mazoezi, tena kwa muda uone matokeo. Mafanikio atakuja, kuna aliyezaliwa akiwa na cheo. Ukipata wekeza ndo sababu sikupenda vileo. Napunguza maninja ndo uweze kumkumbatia mkeo. Kutolea form mimi, tuende huku kuna form. Maisha kutafuta nilipo nilisepa home. Black, you don't have to bend knee ki Uncle Tom. Upo kwa era, wanaompenda tuwajui kuperform. Usu mziki, labda uku appeal kwa soko poa. Au whatever product ulitoa zilikuwa zina boa. Ulitajika kuwa na strategy na market iliobora. So pate mchongo tukisa kenu aliboro akuchora. Na usiblemo zazi, kikubwa nkukuleta uhaini. Unavyokuwa jambazi wana blame kwa nini walizini. Na kupata wewe ambao una act mwewe ufugiki. Alafu sikia kwanza unitishi nishaishi hata na mungiki. Na kuua pia sio funny, something you boss for. Unajilani damu mikononi and we both know. Jiulize hizi roho ziliko zinamwambiaje Mungu. Na ubani unachomwa familia zikikumbuka machungu. Sitakujenga leo, tuende tukajenge. With the first civilization, bona ufe kisenge. Ukiacha jembe sawa kususembe, usinchanganye boy tukadhani mamba kumbe kenge. Na kwa nataka kuniua, basi fanya faster, yeah. Ila kumbuka nitakaoacha hawatakuacha. Sheria itakusaka na jela watakutupa, na utachacha utotoka miaka mpaka unakufa. Sasa chagua ni kusaidia kubadilika au ubakie, yeah, sure. Na yote walionambia ni kusamehe tu afikiria. Unajua pia ni hatia tu kudhamiria kuua. Ila won't press charges, takuacha tu umeamua. Najua kushiba kwa ndonga walizokupa mtaani. Oya mkali na hata wajui unaishi namna gani. Ukimbizi shida kisa fake post the IG. Kinachofanya sisters wanamegwa kabla ID. It's all a dream. Kuna muda sikutaka kuamka. Ndoto tamu hadi nikasahau kurauka. Amka kijana wewe, kuna shuka kutupa. Shtuka ukiamka, ukilala mwinde takufungulia duka. Pia mimi kuna muda nilikuwa hoka kawangware. Nilikuwa nakosa disha kia Mungu hata kaangware. Boss kushika nare nkikosa leta kakitu. And I lived with my young sis, ye utoka wera usiku. Ila naamini opportunity comes in your working clothes. Nasubira uvuta heri, that's a simple joke. Tujifunze kujitegemea. No pila, ata bila bobu unaweza tu kubaki kama wellers. Alafu jua bundles na voucher, msosi unakosa. Kisa kupata unarudi geto unakopa. Mwenyewe unamkosa, mwisho unapata broker. Unagopa, amekuwa player, ulipata kocha. You sound cool, alafu yanki bado una future mbele. Yulize kungekuwa na taifa angekata tamaa Nyerere. Keep your hopes in the cloud boy, unaweza kuwa cowboy. John Ware, be aware, ufanani kuwa tough boy.
Upati kitu leo.
Upati kitu leo.
Yala leo umekosa bro, siachi yala.